Ekitongole ekyamawanga amagatte ekivunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobulamu ki World Health Organization kitendereza Uganda olw'okuteekateeka ebitundu ku mutendera gwa disitulikiti mu kulwanyisa okwetanga ebirwadde ebikambwe. Bano bagamba nti mu kitundutundu ekisooka eky'omwaka ogwedde 2025 Uganda yafuna ebibamba by'endwadde 10 nga 8 ku byo birwadde ebisiigibwa n'ebirinnyibwa ku nfeete. Nga bajuliza ebirwadde okuli Ebola, kawaali, mulangira, anthrax, yellow fever n'ebirala, ekitongole kino ki World Health Organization kigamba nti Uganda esaanye okulabirwako mu ngeri gye bakwasaganya ebirwadde bino.